safe journey. Receive blessings.
To my new phone, waka waka. It's the kids, baby.
Safiri salama.
Safe journey.
Safiri salama. Mungu akutangulie.
May God lead you.
Mungu akusaidie.
May God help you.
Safiri salama.
Safiri salama.
Safiri salama.
Nenda salama.
Safiri salama.
Mungu akutangulie.
Mungu akutangulie.
Hey.
Mungu akusaidie.
Yelele.
Safiri salama.
Wanadamu tumeumbwa kusafiri. Na ndo maana usipotoka chakula huli. Endelea kumeki money kwa halali. Yeah, yeah, yeah. One day yes, utavuna matunda mazuri. Iyawezekana upo kwenye basi abiria. Iyawezekana unasafiri kwenye daladala. Pengine safari yako unatembea. Safiri salama.
Safiri salama.
Safe journey.
Safiri salama. Mungu akutangulie.
May God lead you.
Mungu akusaidie.
May God help you.
Safiri salama.
Safiri salama.
Safiri salama.
Nenda salama.
Safiri salama.
Mungu akutangulie.
Mungu akutangulie.
Hey.
Mungu akusaidie. Safiri salama.
Kuna wengine wamo tumboni wanasafiri. Wamo mimbani mwezi wa tisa wanausubiri. Kuna mwingine amemaliza safari ya dunia. Anaelekea maisha ya raha kisha tulia.
Kuna wengine wamemaliza safari ya ujana. Wanaelekea kwenye maisha ya ndoa kuungana.
Hata wale mlomaliza safari ya kusoma. Machinga, bodaboda, ofisini, safiri salama.
Safiri salama.
Safe journey. May God lead you.
Mungu akusaidie.
May God help you.
Safiri salama.
Safiri salama.
Safiri salama.
Nenda salama.
Safiri salama.
Mungu akutangulie.
Mungu akutangulie.
Hey.
Mungu akusaidie.
Yelele.
Safiri salama.
Tumaini wakawaka.
Play on the track.